Unana. Ooh, yeah. Mami. Dr. Zulu, yeah. Wakili wa moyo wangu, shahidi wangu, kesi tumeshinda zote, baby. Jeshi la penzi langu, defender wangu, vito mepigana vyote, baby. I said I promise to love you, no one above you. Wenye kusema sema wachichoka tu, mpigo wangu wa moyo, you are so loyal. Nisipokuona moyo wangu unadunda tu. Oh yeah yeah, nimebarikiwa. Oh yeah yeah, nimeangukia. Na wewe tumeshapitia mengi, lakini katuvukisha mwenyezi. Sasa ona ona, Mungu ametenda maajabu. You make me feel like a billionaire, so freaking bad. Ona na nona nona, vile unanipenda na adabu. My sweet, I promise to love you, no one above you. Wenye kusema wacha sema wacha choka tu. Leo siku yetu special.